con the boy, call me number one. Pareza. Si unayajua basi tombe dua una litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby and I marry you today, cause I love you every day forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, swede tabasamu usipo nilipo. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Kupanda na kushuka na kuteleza siku anguka, ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga, mahaba yana mimi nikatunaoga. My baby, and I just wanna make you my baby and I'm out you today, cause I love you every day forever and ever. Ndugu jamana marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, swede tabasamu usipo nilipo. My boo, tena nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Tena nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena,